إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abarunji abibitibwa abasibi abakiriza mu musomo gwaffe ogwayise twalabye nga famire ya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam okuvira ddala ku bazadde be ababiri nabbi Yaqubu alayhi assalatu wassalam era mu ngeri y'emu ne maama we era mu ngeri y'emu ne famire yonna okutwaliza awamu twalabye nga abantu bano bajja mu ggwanga erya Misiri ne baanirizibwa mu nnyanirizibwa ey'ekitiibwa ennyo. Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Yusufu alayhi salatu wassalam n'abagamba dukhulu Misra inshaa Allahu aminin, muyingire ggwanga erya Misiri mutebenkere mu ggwanga lino. Warafa abawaihi ala al-arushi wa kharru lahu sujjada, nasitulaha bazadde be ababiri n'abateeka ku nnamulondo ye ey'obukungu kwatuula e Misiri. Famire yonna kharru lahu sujjada, bonna ne bakka wansi ne bamuvunnamira. Twakirabye mu musomo gwaffe ogwayita nti okuvunnama kuno kweyawulidde sharaa eziri ezaakulembera wabula mu sharia y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kwafuuka haram, ni hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Yagende Sham nasanga abayo nga bavunnamira abakungu mubo, nagamba nti wange gombaka wa Allah goli ahaku bihadha, gosingo gwani ya sujudu eno. Nabbi naki mugana namugamba nti la yahillu li ahadin an yasjuda li ahadin, kiri haramu ku muntu yenna okuvunnamira omuntu yenna. Wala kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'a an tasjuda li zawjiha li 'idami haqqihi 'alayha, mbakulagira muntu yenavunnamire omuntu naliyagidde omukyala avunnamire omwami we olw'obunene bwa right omusajja gyalina ku mukyala we. Nikibeera nti mu sharia ya feno ey'obusiraamu okuvunnama kuli haram, ng'okuvunnama kutwaliramu ebintu bingi. Mulimu okuvunnama nga bwetuvunnama mu sola, umirtu an asjuda ala sab'i a'dhumi, nga bikyajira mu hadithi ya Ibn Abbas kuvunnamira ku biyungo musanvu. Nikitwaliramu okweyiwa ku ttaka, okweyala ku ttaka nga bwe bakolera bakabaka. Nikitwaliramu okutama nga bwe bakolera abakungu mu makooti, oba bwe bakolera abalamuzi mu makooti, oba abaana nga badibetinga mu masomero bwe bavaayo najja nasooka nakutamako katono, oba bana abazanya masho arts akukibasooka okukola nga bagenda okusipayalinga n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Nikitwaliramu kadhalika hayat eza tadhallulu eyamanyi, nga omuntu okuva waggulu neyekuba mu ttaka nabiranga afukamidde omuntu, ekyo nno kinene nnyo okusinga okumenya obumenya ku mutwe. Omuntu okubeera nti ateye akakkanye n'omubiri gwonna n'agukuba mu ttaka, ekyo kirimu okwetowaza okunene okusinga n'okuli mu kutama. Yensonga lwakyo bwa haramu bwakyo okufukamira kunene okusinga kiringa bwe twalaba emabega misomo emitirivu. Nabwe kityo abantu bano bavunnamira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, omwali bazadde be ababiri ne baganda be ekkumi n'omu. Bwe yalaba ekintu ekyo kyavajjukira ekirooto kye yalaba mu ssanyu eringi, kyava ayita kitaawe n'amugamba nti ya abati taata hadha ta'wilu ru'yaya min qabul, subhanallah, kino si kyekirooto kiri, kyekirooto kiri kyennyini kye nalaba nga nkyali muto, kijjukira taata kye nakunyumiza. Qad ja'alaha rabbi haqqa, owekitiibwa Allah mutonzi wange omulungi omusaasizi akifudde kyamazima, nekitabeera mu birootolooto biri ebitalina ta'ila. Nabwe kityo qad ja'alaha rabbi haqqa, teweerabira akhil karim muganda wange owekitiibwa nti nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Yusufu alayhi salatu wassalam yali asuubiza baganda be nabagamba nti la tathriba alaikum alyawma yaghfiru llahu lakum, teweerabira nti nno bibama rukutegera nti ye Yusuf nibalaila nibagama tallahi lakadi atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in mazimaddara omutonzi wafe Allah subhanahu wa ta'ala yasaro akusitule kuffe bulijube tukola nsobi nene tubadde mu nsobi eyamanyi yabagama la tathriba alaykum alyawma la tathriba alaykum alyawma yaghfirullahu lakum temugenda kuddamu kuwulira mu kamwa kange ensonga yonna eyokubajjukiza ekikolobero kye mwakola subhanallah naye nga kino yali ayise mu bintu bingi nnyo yaghfirullahu lakum Allah abasaasire abasonyiwe kakati abaffe njagala mwetegereze wansi wano wetugenda mulabe engeri nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yatandikirawo okupractisinga okusonyiwa kwe okunene okusufu eri baganda be bano owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza yagamba taata we namugamba nti ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي njagala mwetegereze bulunyo ayeno njagala tujitemeteme kigambo ku kigambo mwebi ebigirimu tusobola okubeera nga tujjamu mu buli statement erimu ayeno tujijemu ekyokuyiga ekyamaanyi mu busufu bw'okusonyiwa kwa nabbi ono w'ekitiibwa ku baganda be bano abaali baamukola ekigambo ekinene yagamba ow'ekitiibwa Allah nga atunyumiza ku ebyo ebyayogerwa nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu bwe yamala okugamba kitaawe n'amugamba ntaata kyekino ekirooto kye naloota luli yagamba nti waqad ahsana bi era mazima ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala annongoosereza olulongoosereza ai ahsana bi ihsanan jasiman baliga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala annongoosereza olulongoosereza teeka ebirowoozo ku aya eno waqad ahsana bi Allah annongoosereza olulongoosereza ulongoosa lutya idh akhrajani min assijin wajaa bikum min albadu mukubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yanzija mukomera laba Allah subhanahu wa ta'ala okunnongoosereza kwa nnongoosereza okubeera nga yanzija mukomera weebuuza ekibuuzo nti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu emitawaanagi gyatandikira mukomera okwanukula nti nedda emitawaanagi gyatandikira eri fi ghayabati ljub bwe baamukwata ne bamusuula muruzi nasigala omwo ng'akonkomadde eyo embeera gye yalimu kyali kigezo kinene nnyo mu myaka emito gye yalimu yali ayinza okusangayo kitimba yali ayinza okusanga okubeera ng'oli muruzi wansi mu myaka egyo gye yalimu nabbi ono ng'ategeera bulungi naye weewuunye obulungi bw'abalungi abantu Allah subhanahu wa ta'ala bye yasitula mu bulungi laba bye banyumizaako mu bulamu bwe bwayiseemu kubanga bonna bali obo bagamwegese kati atani alimu kubanyumiza waqad ahsana bi Allah nnongoosereza idh akhrajani min assijin bwe yanzija mu kkomera kubanga lino ekkomera lyamutuusibwako bantu balala nnyo tebaliiwo kiri kye yali badde atandikirako okunyumya kigenda kukosa bantu kubanga bwe bali bagamwegese ife awutandikira utwali tandikidde la ilaha illallah munnange waliwe mwansuulira muruzi alhamdulillah temwe kasa Allah yanzije alhamdulillah alhamdulillah ne waliwe mwansuulira muruzi awawawaw Allahu akbar Allah yangezesa baganda bange Allah ne alhamdulillah baganda bange tebasa Allah subhanahu ne la ne bwoyogera bingi nokomekkerya nokonerera okuveeno neeno oba oli mukubookya mitima naye ono yabagamba ti la tathriba alaykum alyawma bino byo ebikwatagana n'ekikoloobeero kye mwankola bikomye leero la tathriba alaykum alyawma bikomye leero sigenda kubiddamu mu maaso bwe yatandika okunyumya ennaku ye yaginyumya emyaka kumpi subhanallah kumpi myaka nga abiri n'omusobyo okure ba musuli ya muruzi nenge je miyaka jo nabiri mulimu okumusula muruzi mulimu biyasanga musafari okuvore ba mutunda okutuuka lwe yagulibwa al aziz e misiri mulimu obulambu ya wangalya mu obwa dhullu dhullu yokubera slave obunyomofu bokubera slave nabuwangalya mu banga mulimu ebigezo byasanga mu makaga omukyala imuratu al aziz zulaiha ng'omusajja omulongofu Allah yali awa obwannabbi ne ilmu teri kubuusabuusa nti obwo obulamu tebwamunyumira n'akamu n'akeddagala wadde nga aboonoonefu baali bwegombye naye la kaali katuyiro k'amaanyi ke yalimu n'atuka n'ogamba nti rabbi assijinu ahabu ilayya mulezi wange waakiri bansibe kikulaga nti yali mu kigezo ky'amaanyi ky'amaanyi misinde gyatulontoka ng'adduka omukyala ebigezo byasanga wali nga omukyala agamba omusajja nti munnange yuuno n'ebirala bingi naye subhanallah byonna ebyo tiyabinyumyako tiyabinyumiza ku baganda be naye nga sitoori yali agwanira agibanyumiza okuva eri emabega kuba kati eno saawa batudde batudde abanyumizaako obulamu bwa isiraamu laba gyatandikira bino bannange allah yabiteeka mu qur'aani eno mukyafaayo kino ng'ayagala tubisike tubirowoozeeko allah gwaba awadde obulungi buno ng'abukusobozesa okubukolerako bukolereko naawe ofuna omugabo ku ekyo nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu kye yafuna naawe obeere ng'ofuna omugabo guno kubanga bulungi bungi allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa nabwekyo yatandikira eno mu kkomera okunyumya kubanga ebyekkomera si byabwe wakad ahsana bi idh akhrajani min assijin allah yampisa bulungi okubeera nti nno yanzija mu kkomera ekyokubiri wajaa bikum min albadu wulira wajaa bikum min albadu naabeeranga allah subhanahu wa ta'ala mukunnongosereza n'okumpisa obulungi abajje mu kyalo n'abaleeta eno mu kibuga tuyigawo nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu mu bigambo bino bye yakozesa nti teyabalaga nti okuva kwabwe mu kyalo gye babadde mu buyinike ne mu mitawaana ye yabajjeeyo wuliza statement eno wakad ahsana bi yani rabbi omulezi wange kubanga atandise aya egamba ti ya abati hatha ta'wilu ru'yaya min qabl kad ja'alaha rabbi haqqa mu byengera ekyengera ekisookerera kye yamenya kwe kubeera nti nno ekirooto kye allah kifudde kyamazima wakad ahsana bi akyategeezaani rabbi omulezi we allah subhanahu wa ta'ala wakad ahsana bi era nnongoosereza olulongoosereza olulala ate olw'amaanyi ennyo lwe luliwa idh akhrajani min assijin bwe yanzija mu kkomera wajaa bikum min albadu era mukunnongoosereza allah kwannongoosereza kwe kunzijira famire yange mu kyalo n'agireeta buno bukkiriza bwa ku ntikko mu kubeera nti nno abantu bano bakimanyi bulungi nnyo nti nabbi yusufu yabagambye nti abange mugende mundeetera abantu bammwe mwenna abantu bammwe bonna mubakuŋŋaanye mubaleete mubaleete naye okulongoosa okwo kwonna yakuzza eri allah subhanahu wa ta'ala ate ekisinga okubeera ekinene n'atakuyita kubeera nti allah abalongoosereza bali teyagamba nti allah abalongoosereza n'abajja mu kyalo n'abaleeta la yagati wakad ahsana bi allah alongoosereza nze gwalongoosereza omutegedde alina ebitendo bino wammanga kabaka kubanga mukungu mukungu mubwakabaka mukungu mubwakabaka muzito munene minisita mulamba amuwanika g'eggwanga ly'emisiri yagalina agamba nti allah amulongoosereza abantu bano okubajja mu kyalo allah yamuwa obwannabbi allah yamuwa obulungi mu mpisa obulungi mu ndabika allah yamuwa obugagga byonna allah yabimuwa naye raba bwe yeesongako agamba nti allah annongoosereza tiyagamba nti allah abalongoosereza masha allah allah abaagadde masha allah la allah annongoosereza nze mukunnongoosereza ekirooto kyange kyudde ky'amazima ekyokubiri yanzija mu kkomera otegedde lwaki atandikira ku kkomera omu n'ekyo nga ewasinga obukaawo ku sitoore ye yeri emabega ekkomera yali kumbi atuse ku njego yego yaki yokuva mitawana kumange mitawana jivamu ngali mukomera naye obulamu obukawu ennyo buli eri mabega bonna yabubuuka n'atandikira mukomera وقد احسن بي اذا خرجني من السجن اكيوكو ساتو وجاء بكم من البدو الله ننغو سلسنا بجا مشارو ناباليتا تجا جينا ماس ناغن من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي نابيرانغا بجا مشارو اورفنيما والستاني وكتيكو ومتوانا وكتيوانغي نباغاندا بانكي Subhanallah, uliza bulungi wantu wano. Ya gamba, timimbadi annazaga shaitanu baini wa baina ikhwati. Urvanyu mora sitani, ukuteka wumu tawana wakati wange ne baganda bagi. Neteka wembi lanyu wakati wange ne baganda bagi. Neteka wumu takanya wakati wange ne baganda bagi. Nenga billahi alaikum. Obutakanya kusaidi ya Yusuf, obumutawana kusaidi ya Yusuf, fanya ina wagura baona. Na ye, laba, okubajja mwente ngereze, yalaga antindo binobyo nebi yari wo, sitani, yabiteka wo, nebigabanyizwa kusaidi zombiri. Yusuf nabanga yetadde ko omugabo, naye nabanga afunye omugabo, kumitawana guno gwali amakuru eberenge mpalana iyali eva kusaidi zombiriri na bwe kityo sitani eswaddi nenga Yusuf talina kakwate konanga bojukira yali awunga baganda babaloleza bulungi kitayu yamugamba tigenda nabo ogire tiyafuna kutya konanti no bagenda mtu usako mutawana nenga bobe bayina katuiro mmutima bebali no bimmutima Tulaba embere eno kuva kwetandikira mpaka wekoma nga Yusuf mulongo osamwerere niwulire ebigambo bino la naye bwe yefuulanga pate kunkayana eyali wakati wa babiri owa ku mutawano gwali wakati wa babiri songa okunenya okujjuvu kikumi ku kikumi kwali kwa baganda be naye naye newaako omugabo okusobola batebenkeza emitima bino nno bannange tulowooza nti bano bagamba bino nte bantu Ate bategeera bulungi. Jako mukogera ebigambo ebirungi bwe bityo. Ayongera okusituka amadaala. Ate bwe bakoma okwejjusa n'okutamwa ekyo kye baakola babeeramu obulungi. Kubanga shairu yagamba nti in anta ahsanta ilal karimi malaktahu. Bw'oyisa obulungi omuntu ali mwakalungi mu mutima omufuga. وإن أحسنت إلى اللئيم تمرد أتبقوا يصوبرونج أمونتو أمبي جوكم أمو يصوبرونج جاكم أكفوكا إيشينك كينك جاكم أكوتار ناي أمرونج جوكم أمو يصوبرونج أمفوغا أمفوغا نابيرانغا كلي متان ناي أمونتو أمبي ومو يصوبرونج أتي تمرد Na bwe kityo bano bagamba bino bategeera bulungi. Bakimanye nti Yusuf talina mushaaraka gonna, talina contribution yonna ku byonna ebyaliwo wadde ayogera bwatyo ne wakubanga bwe bagamba nti wali. Nti owe kitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tallahi laqad atharaka Allah alayna. Kulayira Allah, Allah yakusitula kuffe. Bulungi bwereere. Kitaawe awuliriza. Teyeewuunya amanyi nti ono mwana we. Dala dala chiyo chari ya musubilo kubira. Neba gane ba uliriza. Nabulie na ulira ensongeno. Nenja gara uzebilo uzo. Kunabi wa Allah Yusuf alayhi salatu wa salam. Webu uzinti singaba denzi nariko zinti. Tunuli lengeli jatambu za mwe songai. Webu uzinti singaba denzi nariko zinti. Tiyaba gamba, tiyaba ange. Urufanyi mwara sitani kubira angarabanka nyabaganda bange. Nibankula benedda. Min baadi annazaga shaitanu baini wa baina ikhwati. Sitani ni chankale nya wakati wangini baganda ba. Inna rabbi latifu lima yasha. Fikamba, ngabu janti zabili ya kusaidi meka. Kusaidi bili. Nenga liyari wa kusaidi ya mahadhan. Kusaidi ya mahadhan. Chia vawunzi kebi gambo bie. ngabagamba nti inna rabbi latifun lima yasha, mazima ddala omulezi wange latifun lima yasha, kyayagadde kibeere kirina okubeera, kyayagadde kibeere kirina okubeera. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, bannange kyayagala kibeere kirina okubeera. Buli muntu asiriikirire, asiriikirire. Nabagamba ku ntandikwa y'essuula eno, naye bagamba nti owekitiibwa Allah, tujjira ekyafo ekya Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, yekitujjira ewa nsonga nnyingi nti ekyafeeyo ky'omunene ng'ono nnabbi eyali ku bulongoofu obufaanaganako bwe buti, kwegamba kye kigwana okubeera mu Qur'ani eno. Naye teweerabira nti naawe nange n'omulala yenna mu bantu eyo nna mu bulamu bwabwe gye bali balina ebintu bingi bye bayiseemu, ng'ebintu ebyo bye bayiseemu nga baasiriikiridde ne badokumentinga obulamu bwabwe okuva gye bayise. Olwaleero omuntu ali luddawa nti ali California, ali luddawa ali South Africa, ali luddawa ali mu kikuba e Kampala, ali luddawa ali Dubai, ali luddawa ali Kannabulemu. Buli muntu asiriikirire ku bulamu bwe, akwate ekitabo oba yeewe eddakiika atandike okuvuga obulamu bwe, abuzze emabega gye buvudde, agenda kwesanga nga Allah subhanahu wa ta'ala avuga obulamu bwaffe n'abutambuza. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abutambuza ng'atujja mu levels emu n'atwala mu ndala, n'atwala mu ndala, n'atwala mu ndala mu ngeri eyeewuunyisa. Osobola okubeera nti nno obulungi bw'oliko omusajja oyo Allah bwe yayisiza okutuusa ku bulungi obwo ng'amusanga mu kkomera, naye nga mu kutwala mu kkomera wali tomanyi nti wali afiya. Era bw'otuuka mu kkomera si nti omusajja ono omusangayo ne mutuula ne muteesa obulungi obwo n'obufuna, nedda ogendako mu kkomera n'omala emyezi ebiri n'omusangayo ne mwebuuzaako ne mukola mutya biki biki wa hakaza wa hakaza, gwe n'oba n'ofuluma n'ovaayo, oluusi n'omulekayo, oba ye n'afuluma n'avaayo, egwe n'akulekayo ne bikoma. Kati olunaku lumu oba oli Nairobi, tolina mu Uganda, oli Nairobi, osala bw'otyo ekkubo okikulaba nga kwasi nakulaba wa nakulaba wamma wamma twali mu kkomera fi iba nange wavaayo ddi hikati eno okola biki tiatuliyo ntuge nange munange badde nzi sooko jje ne mugenda ne mutuuka mu hoteri ne musulaawo ne mukola mutya, ogenda okkakkana nga Allah obulamu bwe obulamu bwo afwan ng'obulamu bwo Allah subhanahu wa ta'ala abuyisiriza ku musajja oyo, naye nga mukkomera tokimanyi nti mukkomera wali ogenze kulabagana na musajja ono, wali ogenze kusinkana na musajja ono mumanyagane, nga Allah okuba kone kitingo okw'amazima okujjuvu nga ajja kukukola nga muli atajja basinkanya luddawa Kenya, era n'okutambula ogende Kenya wadde wagendedde ku nsonga ndala ne wali odde ogenda kusanga musajja ono wahakala n'ebirala bingi. Muntu ayinza okujjukira mukyala we yamuwasaawa, yamusinkana atya, byajja bitya, y'oyo yamunfunira basinkana batya, yabafa omulimu gw'olina wagutuukako otya, watandika otya okuba nti oli eyo gy'oli wahakala, ojja kusanga nga Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde ebintu bingi mu bulamu bwaffe. Buli muntu waali alaba engeri silisila olujegere olwo ngeri Allah gye yamukonekitinga ng'amujja wano ng'amuteeka wano ng'amujja wano ng'amuteeka wano, mubufunze ennyo ago ge makulu g'ekigambo kya Nabbi Yusufu yagati inna rabbi latifun lima yasha, mazima ddala omulezi wange latifun kyayagadde akikolera amakubo ata amangu mpaka lekigguka nga Allah bw'akyagala, mpaka lekigguka nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'akyagala. Idhan tulowoleze bulungi Allah mu mbeera zonna, bw'ofunanga omusiiba n'ajani Allah agukuggyemu mutima ng'olinamu n'ekirala ekigamba tomanya bwalibanga obulungi buli mu kino, tomanya obulungi bwalibanga buli mu kino, naam obulungi bwalibanga buli mu kino. Nabwekikyo Nabbi Yusufu yagamba nti inna rabbi latifun lima yasha, yagamba Ibn Kathir ku aya eno inna rabbi latifun lima yasha yagamba nti idha arada Allahu shay'an Allah abaini kintu kyagadde qayyada lahu asbaban Allah kiterawo amakubo waqaddarahu wa yassarahu nakigereka bulungi nnyo ate nakiwo obwangu kituluke nga wakola atya nga bwayagala Allah subhanahu wa ta'ala kati bino byonna bakolanga nabbi Yusuf kungurunga birabikanga ebigezo binene buli muntu awulira bubi naye laba Allah obulungi obwali mu kigezo kino ng'omumwayina okuyita kino ekigambo kye bakwata kye bakola okumukwata muteeke mu kkomera Allah nakiteeko n'ekigambo ekigamba min baadi ma ra'u al ayat layasjununnahu hatta hin ng'amaze okukakasa bulungi nti musajja otalina mutawaana talina mutawaana mine basobola bamukwate bamusibe naye ng'eyo mu kkomera gy'agenze mukumusibira obwemage yagenda okusanga omuvubuka amulotolere ebiroto bye ateere waitowaka akaseera nga naaka akaseera kalimu obulungi lwaki kakyereye kabaka alota ekiroto akuŋŋaanya abanene bonna bawanguwe nabi Yusufu alyoka aveeyo nga munene kumbe nga kusaasira kunene nnyo eri abantu b'emisiri si bokka n'amawanga bonna ageetooloddewo ku kyeye ky'amaanyi kyali kigenda okujja kibazikirize ne byonna nga biva ludda wa biva ku kirowoozo ekibi ekyayingira mu bwongo bw'abaganda be idhan asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah manyi mutemmanyi na bwe kityo mwanikenga nnyo emikono bw'obanga osaba Allah toyitiriza tomulaga nnyo nkola jakkoja gy'abayitamu kutuusa ku ky'oyagala ayi Allah nkusaba ompe omusajja ono musinkana ngira bwe nti kati bwe musinkana abirenga agira nedda ayi Allah nyanguyiza ayi Allah goma nyama nkusaba nkuse ku kino nkusaba nkuse ku kino kisoboka okubeera nga ekkubo ly'okukituukamu lyakudda mabega ng'olina kusooka oddeka emabega osooka ogwe bizinesi gy'obadde olina esooka egwe ate olyokodde oludda oyita awo obadde oli naye nga mukugwa wakaabye nnyo naye nga erina kusooka egwe naye ayi Allah nkusaba mpa obulungi nga Allah y'okwanukula kwa kusooka kuzza mabega so si bizinesi kugitunula butumbuzi kusooka kuzza mabega ate alyoka akuzze inna rabbi latifun lima yasha nabwe kityo ibadallah huwa ikitibu Allah subhanahu wa ta'ala yusilu birrahu wa ihsanahu ila al-abd min haythu la yash'ur wa yusiluhu ila al-manazil min umurin yakrahuha imamu sa'adi yagena maso na gamba yagamba imamu sa'adi rahimahullah wa kulebiga ibn kathir kadibini bi sa'adi ngayogera ku kigambo kino inna rabbi latifun lima yasha yagamba yusilu birrahu wa ihsanahu ila al-abd Allah atuusa obulungi bwe n'okulongoosa kweri omuddu min haithu la yashur n'omuntu tamanyi wayusiluhu ila almanazil n'amutuusa ku levels min umurin yakrahuha naye ng'amuyisiza mu makubo ng'agatamwa subhanallah asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum nabwe kityo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam buyamara okubeeranga ayogera ebigambo ebyo ebiwomo ebiyitirivu biyagamba famire ye etuddaawo egamwegese abanyumizaamu naye obulamu bwayuseemu naye nga laba ennyumya gyabunyumizaamu kyava agamba nti rabbi omulezi wange kad ataitani min almulk ompadde obufuzi wa allamtani min ta'wili alahadith n'osomesa n'okuvunula ebirooto kino imamu saadi rahimahullah yagamba ti min ta'wili alahadith tekikoma kuvuna birooto jokka wabula n'okukenkuka ilimu yonna eya Allah subhanahu wa ta'ala jabeera yassa kuba nabbi wa allamtani min ta'wili al ahadith fatira samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wanunno habibi tibwa tugenda okkoma ku kiroto kino ku kyafayo kino ekyekitibwa ekya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam Nabi Yusufu yayogera ebigambo bino ng'afundikira era Allah subhanahu wa ta'ala byamaliriza nabyo ekyafaayo kino. Yagamba nti rabbi omulezi wange kad ataitani min almulk ompadde obufuzi tuyigawo nti nno omuntu okubeeranga afiiringa ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala tekimujjaako kuba nti mwetoowaze mu kyengera ekyo era mwetoowaze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Amange kyambusiraamu tekirina engeri yonna yonna gye kikendeeza imaani yo tekiri mu nsobi yonna okwewulira nti oli mugagga Allah yakuwa insimbi techikendeza iman techikosa diniyo techikuteka kudala ya jena ya wansi mbuji kujeyo kulye ya wagurumbu kubanga we ulianti oli mugagga nedda okwe ulianti oli murungi dalanga Allah yakuwa burungi abangi techikendeza muntu iman buboli na amanyi ngoge ulia dalambutufu ngoge ulianti Allah yakuwa amanyi echiro techikendeza iman buboli na obulamu nga we ulianti Allah yakuwa obulamu burungi tulwala lwala techikendeza iman okwe ulianti Allah yakuwa obuyinza ulinebi na giro somuro kulegida gundi wa musibe gundi wa muwe gundi wa kulebatia techikendeza iman Allah yakuwa abana nga banji nga chenge nobe ulianti bang Allah yampe chengira chabu nina abana techikendeza iman buboli na omu sajja goka kasanti buli mchara yali egombi ya berebawe techikendeza iman buboli na omu chara goka kasanti buli msajja yali egombi ya berebawe techikendeza iman buboli na ilm okumanya goka kasanti buli mtu yali kwegombe techikendeza iman ebyenge na binobyo na omuntu okubiwulira okubera nti abiwulira nti Allah yabimuwa hatta niwe beranga byamukunganira niwe beranga byamukunganira ngaboda bantu binji kubyenge na bino Allah yali ebwa nabi Yusuf alayhi salatu wasalam techikendeza iman Nabi Yusuf agame te rabbi umlezu wange. Kadi ataitani minal mulk umpaddu upufuzi. Wa alamtani min tawil ahadith umpaddi nachi. Umpaddi ni ilmu umpitifu umpaddu wan nabbi. Nukem kwa kwa muilmu. Nukufu nulebi roto. Nebila. Na ye umutawana gulirudawa. Umutawana. Gulimu kwela bida. Ebyengi labino. Ani nanyini kubikutu usako. Ammo kubi ulira. Echo chiri chitundu mkweba za Allah subhanahu wa ta'ala ukuli lebyengira bya Allah Allah chaagara era Allah bwakuwe chengira no tachifiringa oboka afuride chengira cha Allah oboka afuride chengira cha Allah era abantu bakafuride byengira bya Allah subhanahu wa ta'ala basingo obunji wono ibayitobika afuwalira wono ibayitobika afuwalira habironga Allah yamwa hali burungi abantu banji abari kulevozeza wansi kuye imambo gagga oba mumanyi oba naye nga ataka abanya yogera bingi nya kolima nya complaining nyo okubasinga kitegeza tanewulira ati Allah ine bengera byamuwa tanewulira ati Allah ina wa mutadde kati goryen aliyeri wansi golaba ali deprived mungeri ezenja wulo akaba nawo amuliwa gure mirundi 10 okaba okumusinga obo kwenkana ye oboko obutawenkana katono Uwari wa mazima? La. Kati, soke la ukufiri nge chengira neema. Chiku ya ambachi, we ulienti ulimu gagga, ufe kubalara, nga webaza Allah bu gagga. Uwezaka, nga webaza Allah bu gagga. Uimilizeo ibadati, nga webaza Allah bu gagga. We ulienti ulimu nunchi, we mchara, we rikiri lengu uchimanyi, nti ukwe rikiri lako kunungomu siramu, siku vera antino, olina kamoko konna kumbirigo naye kanneri kilatenga nimurungi nyo karara okulaga Allah nti ndimmativu nti bino sibili nako contribution yo noburungi bwange nekanga kwe kazinga bwenti bwina bwecho nyino kubira omugonvu ili Allah mucheegeya kino cheyampa kadhaliko waamanyi aberenga yali badda kuba naleka yali badda alumba naleka yali badda kunaleka echo nga chikola kulwa Allah kadhalik obuyinza ibila gila abiteki unge watofu. Abiteki unge watofu. Wahakatha. Tuchiga muayeno. Rabbi kade ataitani minal mulk. Wa alamtani min ta'wil hadith. Fatira samawati wal ardu. Gwem tozu gurunesi. Anta walifi dunia wal akhira. Gwem kama wangi kunsikuru ni kwa akhira. Tawafani musliman. In his sentence. Esemba yuku chafa yuchan Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam. Tawaffani musliman ay Allah zita ngandi musilam wa alhiqni bis salihin ay Allah musisinkanye na barongofu twigawano ntebyengera ebiddunia tebiwomera mukiriza mpoma nzijufu ebanga lyamara ngatamanyi feti ye ya umal qiyama na wechi tebuli wali oburungi nga yera likirira nga ya rabbi sija kuna kulwenko melonga ni mwa bagendo ku okurombo otuzi okusaba abantu bampo otuzi bwali akarungi nga yera likila tabera mwawa gendo kuja kunakure nkomerero nga li deprived nga taina karunji konna taina karunji konna nga li muliro jasirani de sambaro obulungi neze kunakure nkomerero nga ndibari Allah bagendo kutemera material ezo muliro kutu atlahum thiyabun minna sinyoka soda neze yomal qiyama nenywa maan hamima fakatta amaahum ama zikaja gendo kupita bitinta yenda biyabwe oba yeswil wujuh bi isa sharab wa saad murtafaka oba gale mpuka gendo kusembe za ili fesi mbuanywe ichenjo nachi yike simira mwabo siria kakoko nende kuchips nende labino aine zeo malkiyama ngenda kuleza kum na buwe chucho tawafani musliman ay Allah usawusi ngani musilam wa alihiku ni bisalihin unsisi nkanye nabarongofu ay Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba utunyweze goma nyobu wangazubu sigadeyo mubu wangazi bwafi tukusaba ya Allah utunyweleze kudini utunyweleze kubusilamu utuwobu gumikiriza kubigoso vyo na vyo tusanga mudini yafi ima ebiva mba kafiri oba ebiva mwabo abacha wa edini yo abebika ebienja uro oba obubi obuli mioja fi betu wana gana na wone tubele katuwana gana mioja fi ukujichaya ebyo bijitu sikanga jitu za ebye bintu ebyo kusaba Allah bilinga atuwa obunywevu atuwa obugumikiriza mukumugondira kasera kasigadde katono nyo tusikare Allah subhanahu wa ta'ala tuban yesimye nyo uyu Allah subhanahu wa ta'ala gwali obugumikiriza naberanga agumikiriza embere eno nasikana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musimye wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.